You're with SBS Radio.
O se tau e whewhātaua inga le vāo Amerika Masaina e ono a whiai atina e o tamau a inga oisi atunu ui le lalolangi e au whiai ma Ausatalia nei. E whā se fuluma le 5 biliona tāla Ausatalia le tau wā whai o tiutepo tariffs wā whātulafono ine le whainga malo o Donald Trump i Amerika e tatongi e company Saina i oloa e whātau watu i le atunu u. Ai wā whaali e Saina o le atali mai fōi i le whātulafono ine o ni tiutepo tariffs i oloa Amerika e whātau watu i Saina. E whaitau wafe oloa mai Saina o le a fiai tariffs a Amerika e au fiai televise, tavale, computers, telefoni fia aveai, ma le ano ano o nisi oloa. Na whaalia le peresetene o Amerika Donald Trump e le o ami o tonu le pāleni o whewhātaua inga i le vāo tunu o e lua, ona o loo feiva po o loo mamafaanga i Saina.
I respect China and I respect President Xi, but they've been killing us. $507 billion in trade deficits last year. 507. Who the hell can lose 500? Then you want to do something about it, you get attacked. Oh, that's...
Ua whaalia Saina o le atali mai e awala i tiute inisio o loa mafua o whaatoanga mai vaenga o Amerika. Lea na tootele ina langolongo ina Donald Trump i pālota o le lua afe se funma leono mō le tofi peresetene. Na sa anua se sui o le whainga malo i Saina, Ngao Feng, o le whai unga le whainga malo i Amerika, o le a whai nai fe whātaua inga i le lalolangi, a toa ai, le ati nae o Amerika lawa ia.
If the US implements the tariff measures, it will impose the tariffs on enterprises from China and other countries, including US companies. Implementation of additional tariffs by the US will in fact damage the global industrial chain and value chain. To sum it up, the US is firing shots at the whole world, including itself.
Se sui o le whainga mālo i Saina Gao Feng. Ai se ao te lenga o a whianga o le maketi fa whātaua inga, na sa noa Robert Scott o le Economic Policy Institute i Washington, whātaua te le se a whaina o le maketi mātina e oisi atunu u, pe a wha umi se tau o whātaua inga i le vāo Amerika ma Saina.
The cost is not going to be as large as some people think. We're talking about essentially tariffs of 10 to 25% on perhaps... $50 to $100 billion worth of imports. That's a tiny fraction of the overall U.S. economy, less than 0.1%.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.